te mura tuje bihubuzira herezo kuko mufite byuzuye amarira narize sinshaka no kuyibuka nikire mwagisha.
Basumore mu kiganza, oh yeah. Nafashe umwanya ndakwiga, sanga hari inzira ibihumbi, mura nyime yaduhuza. Sinkubeshye, njye nari maze nukwiheba, ikizere kimaze guhera, nari nikunze uko byaje.
Promise I would.